VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበይ ሀንገ ጅማታት ትገልገለ ከሳ ሳዓለማ ፎለካ ጀል ቀበይ ሀንገ ሳሳዲት ሜትር ባንዲ ኩለ ሰገል ድግደሚ ለማብ ድግደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከንደበርሱ ሰገን ታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ ነጋን ኬኛ በከራኑ ድገፈታ ጅርተን ማራት ስናገው ድገፈቶ ተኬኛ ተሞልተን ኦንኮሎሊ ሰዲግደሚ ሰዲ በረኩማ ለማፍቁሽን ከሱሜሲቱን ከሰናራ አንቱጁቤ ሆራት
ጣያሪ ኢትዮጵያ ኢማልቱሳ ዶብሊን አየርላንድ ራ አስገረ ዋሽንግተን ኢትዴቢያ ቱሬ ረኮሰ ሙደቴን ዴቢኤ ገመስኩባቴራ ማታውዱ ተጣም ጅርት
ገረሌን ሱዳን ክባ ፍንፍኔ ከሰት ማሪያታን ኢሞቲ ነገይ ጉምሳረት ወሊን ገሊን ሀፈን ኦዱ ከሰት ገባ ሰቀምና ቆፒ ኦሪጂን አፍሪካ ጀደሙን ፍንፍኔ ከሰት ግጌ ፈማቱሬ ጡሙራሜራ ከሱማ ሶፍሲስ ነቀምና ቆፒ ሚሶማ ከሰት ተዴብን ጉላላን ማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨረቅሱ ሰባዳ በሬቲ አንገ ጡሙራ ሰከንታ ከኛት ነወሊን ቱራ አም ጉቱማውዱ ጃለን
ገማ አየርላንድ ረጎሬ አስገራ አሜሪካት በለሊያ ከቱሬ ጣያሪ ኢትዮጵያ ድሪም ላይነር ጀደሙ ሀረ ዴቤያች መደብሊን ከሰ ቁበቹሳ ዳንዲን በለሊ ጣያራ ከኒ ኢትዮጵያ መርሰሪቲ ሳረት ቤክሴጅራ ጣያሪቻ ረገነመ ድሬ ጣያራ ደብሊን ራከኤ ገር አስ ዋሽንግተን ህት መላቱ ጅሩ ገላን አትላንቲክ ረት ረኮ ዋን ሰሙደቴፍ ዴቤኤ ጀደሜራ ለኮፍሲ በለሊሳ ኢቲኤአርኤፍ ከንተዬ ቶር በሰዴ ቶር በድሪመር ላይነር ሞተሪሳ ቶኮ ሆጂ ዋን ዳቤፊ መልቶተ ዲበሰዲፌ አከቱሬ አይሪሽ ሚረር ገባሴ ጅራ ጠያሪቺ ነጋን ቁበቹን ሳሲብሰሜራ ኢትዮጵያን ኢመልቶተ ዲበለማፋ ፉርተሚ ለማ ሀንገ ዲበሰዲ ሶዶሚ ሸኒ ፌኡ ከደንደው ጠያሮተ ድሪም ላይነር ጀደመን ኩደሰዲ ቀብዲ ማነ ሂዳ ከሰ ከጅሩ ጋዜጣ ተመስገን ደሳለኝ ሃሊ ፈያ ሳቲ ሰደርካ ሀማራ ከጅሩ ቪኦኤ ሰባሂ ማሌና ዳዳ ቶርበንደር በገገባ ሰኒ ቦድ ተመስገን ማቲ ወጅን አከወልን አርግኔፊ ኛቲ ሰከን ሰነፍ ዶርከሙሳ ኦቦሌሲ ሳ ታሪኩ ደሳለኝ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሴጅራ አቡካቶ ተመስገን ከታአን አማሃ መኮንን ዲማከነረት ገረመነ ሙርቲት ዴብና ጀዱ ማነ ሂዳ ዙዋይት ትጋፈተማ ከታአኒፍ መቃን ሳኒ አከሂንማምኒ አንጓን ጋፈተን ተመስገን ወልአንሰፈያ አርገታ ጅራ ወልአንሰፈያ አርገታ ሂንጅሩ ኦዱንጀሩ ሶበጀቹ ሳኒ ሰለሞን ክፍሌ ገባሴራ አፍሪካ ኪባሴኑፍ ከራሴራን አላ ማላዊ ሴናን ከጀደመን ለሚ ወን ኢትዮጵያ yero hida kesa tituran katumuran taus amma yuni kaminjiru isan kana garabiya sanitti debisuf gargar sa gafata kajiru tau as united states kesa kama defate waldango danto tasadar ka adunya usaim jedamu ipsejira kunis ge jibana matokof dollar dibasha yo kan qarshi biya kenya kuma kudan tau nipsamera wajira iom jechun jarme ango danto ta adunya malawi ramandura radio sagale america af ipse akka turetti jarme asani basi godanto takana akka kennuf jiru besse ture malawi ke sagajiru wajir godanto tayo makka jedet malaka heddu hinqamnu hammadandenye torre jal qabair guyalla gargar sadabalata barbannemmo worra hafan ergina jedera nairobi ke sagajiru embassy ethiopia ra obbo andargu barhe akka jedani tayo emmandura ofi kenya ergina jede amma mokana dubbachun sa sirrimiti marafu motumman ethiopia lammi wansa alatti hingatu jechusani addisu abbebe gabasera ittigafatam tota motumma sudan kibati fijari motumma kanan waldabe rakko sani finfinnetti marijiru haralle motumma cewumsa egeri policy warana hagam qabachu akadandaan walingalle akka tigafataman party mormitu jedutti amalle wan ratti walingalamin heddu jira balle santa motumati jedu skindir freoterge soratti debin
akka tigafataman party mormitu sudan kibata ban dinga jedutti dubbin amalle fulume fujirti motumat balle sagab
the gap is too wide, the government is not moving at all. because they are not interested in the implementation. As you would recall,
akane jeda yar gargar fagat heddut jira motumman nudura chocho tinjiro akjari kunini huji akka harari kun huji urrolu infedani jed akumisane yuqub qabdani motumman diyo tanayyo wan irat waligal gugurdo lamedig duri ganna godina kudan qabana jadani tilabsan amma mo godini diddami saddeeti tolchan waligal tetana ayada arushat diyat kaakka splm okana mo so chine bilisumma umma sudan kibba ittidabalamaniten yayyabamu dandahan tolchina jadani durani amma mo jare kun splm yun digejer kore bulchoti sudan kibba egere biyisani rat mariachu jiran kunin jian durat wa naga sudan kibba rat korachu fi hotel sharaten finfinne jirtutti jalqabe kore kun ammo ittane duf korsun ratti motumma sudan kibba tifi jari motumma sunin racitetin bae hidame ege yakumta tefu gadalak fametti waltrufetin egere biya walin qabachu fmaretti jer korsun ratti motumman chomsa sudan kibba juba kesatte so motumma waran sante so motumma sani kesatte policy hagami fi waran hagami ta ramariyatan ak motumma yadde setti kum sadifa waran len gar kum shanita parti mormitu ammo kum lamat gadbu malteje motumman sudan kibba ammo wan parti mormitu jedan kan ratti mal jettani jennani warri wan fede jechu danda wonte guddone serar manduratti sharate nirattu wali gallisuni fudachu jechun dubbat kam kan ammo ugandan waran si lafan egan sudan kibba ergite achiba fachu jirti akka duhima motumma uganda jedutti motumma kibbaati fi parti motumma sani wali galu no kana mo wali no jechu fi humne jabe fachu sanitti akisa warana chiba fatan tolfatejen ugandan hagi jalqab torban jedufu kesetti warani si chufa bisuni bafatti
polisonna afrika kibbaba rattota nanno wajira hado kam motumma brattiriran dubatta kade be angochu fi ala jiru barattota kuma heddun bilsa wajira motumma sa pretoria kesetti hirurudan barumsa university argachu mallaqa motumman dabale base mormajran wajir president jacob zuma akajedu tirakoma mekana furufo ganota barattota mormida gesajirani fi angota barnota wajin qofofatti dubbanna jedaniru odu ammanu gayen president ti gamlamen dubbisani jiru namoni jan argana akajedani tirirtota wajira motumma cinan tiriran kesa lakofsan tikko katan polisota ti wadarbata katuran yoto kannen bronimmo abidda kan qabsi santa us polisoni garu bishan ujummo dambi fun amsaniru gati barnota university basan harka kudanin dabalun mormi torbanen heddu kan ordofsi seyota university wan kudashayerof akka cufaman dirqisi sejira Mediguri Nigeria kesa masjida jiru kesatti bala bombi o foreg donnar agana magessa yotikkate nam 18 galafate kan nembro digdama madesun sabe kamejira gabasale nakajadanitti bala bombi la masjida magala jiddari polo kesa kado e yotau halella bombi denya kana magala kuta borno kesatti dakkaban kesa tokko jedamera jimata darbe o foreg donno yotikkate saditaan magala Mediguri alatti masjida jiru kesat bala bombi dakkabsisun of woregani namakabra afur ajjesun niyadatama kunis magala galma motumma biyetti kesatti balano foregdota lama kam masjida kesatti dakkabe namasoddomi torba egajjese boda angoni demmichia imari fachisa kan Nigeria kajadanit bala kanaf bombi lama saati dan addadak inda e wankamef bombi jalqabado e egabalage sise bod namota mi daman gargaruf ummani heddun yero bir matanit in lama famodo e samfite jedanero waye siria kanila len walgay balla kasadar ka dunya torbandu fugagesuf karorika jiru tawo ministrin haja ala america jan keri labsaniro kunis walitibuinsa siria kesa yero era diga dangalasi se sanaf furmata gamasi asa ragau fakkata yeb samera John Kerry gita saani karrasha sarge Lavrov wajjin Vienna kesatte gamariyata nibod tuta oduf ibsa kana kennan angawon nakajedanitti angawon gameyi laman Washington if Moscow gidutte gere Syria kanilalen waligalufi wandanda amuratti dubbachu barbadu angawon lamen harra harka ka walqaba yota walgay Vienna kana duragaru ifatti wandubbatanin qaban torban dufu walgay biyoti heddu hirmaachi sakagagge famu odugabastota isa walin turanif kerin dubbataniru Sarge Lavrov gitasani ka Jordan walin taani qofat odugabastota afakebsanit Russia of Jordan tarkamfi warana Syria ke satigagesan hunduma wali wajjin qindesuf wali galle rajadan Israa'el torbanneen hedduu keessatti yeroo duraaf uggura musliimota Jerusaalem bahaarra keessa kaastee jirti. Kunis jeeqama lubbuu nama hedduu galaafatee fi muddaminsa jiru hanqisuuf mala jedhamee tarkaanfii fudhatame ture. Uggurri guyyaa jimaataaf kaa'ame kun walakkeessa baatii fulbaanaa kaase dargaggoonni musliimaa mooraa masjid Al-Aqsaa akkan seenne ittise. Iddoon kun juushonnis kabajaa kennuuf Temple Mount jechuudhaan waamu. Iddoon kun qiyyaafata mormii Faalistiinota 74 gaggeessame ture. Israa'el seera addunyaan iddoo kanaan dura bulchuuf baase Israa'el kun jijjiiruuf jirti sodaa jedhu qabu. Faalistiinonni akka seera yeroo dheeraaf turetti Israa'el waa'ee nageenyaaf iddoo sanaaf itti gaafatamtu yeroo taatu akka seeraan kaa'ametti immoo hawaasni islaamaa kan Joordaan keessaa immoo gaggeessituu fi hojii bulchiinsaa achitti to'ataa jira. Godaantota dubartootaa fi ijoollee godaansa gara Awurooppaatti malan dararaan quunnamtii saalaatti hidhata qabuuf saaxilamuu malu jechuudhaan jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Jeneevaa Siwiizerlaand irraa oduu gabaastotaaf ibsa kana kan kennan dubbihimtuun jaarmeechaa Melissaa Fleeming akka jedhanitti ijoollee maallaqaan jijjiiruun biyyooti kutaa sana keessatti waan baratamedha. UNHCR akka tilmaametti godaantotaaf baqattoota 1,600 giddugaleessa bahaa Afrikaa fi Eeshiyaa irraa galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan waggaa kana keessa Awurooppaa dhaqqabanii jiru. Isaan kana sadii keessaa harki tokko dubartootaaf ijoolleedha jedhan. Fleemingitti fufanis kanneen seeraan ala namoota deddeebisan ala bultoonni akka raawwataniif baqattoonni biroonis dararaa dhaqqaban keessaa harka qabaatu jedhanii keessumaa ijoolleen warri biran jirre rakkoo akkasiif saaxilamuudhaa jedhu. Ijoolleen hangi tokko imaltuu isaaniitti fufuuf jecha sagaagalummaa irratti bobba'anii maallaqa argatan kanneen seeraan ala namoota deddeebisaniif kennuu jedhaniiru Fleeming oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata yeroo maraa dhiyeessuun wallee biyya alaa kanaan gara sagantaa afeetti ceena. Carrie Underwood walle chef heddu galate fanna dagge fatu ta kenya saati nam magalgal ke sa lama af daqiqa afurtamishan asno bramo ware bodu sa to kof daqiqa afurtamishan ta era witata ero mara kadya tan qopi le kenya sportif america af ummata she dagahun dagatina kun torban laman kadya tu qopi misomati agarsiisi daldalaa addunyaa dhaabi origin africa jedhamuuf dhaabbilee biyya adda addaa dhufan kanneen 200 ta'an irratti hirmaatan har'a xumurame galma walgahii mileeniyamii finfinneetti qophii guyyaa sadiif ture kanarratti usaid federeeshinii huccuuf jirbii itoophiyaa dabalee hedduutu irratti argame carraa daldalaa walirraa barachuu hojii teeknoolojii jabanaatiin hojjetame muuxannoo walirraa fudhachuu dabalee faayidaa garaagaraatu irraa argamee jedhu jarri qopheesse kanarratti sooraan jira qophii origin africa kanarratti hirmaateef akka qophiin kun finfinneetti qophaa'u gaafate keessaa obbo birhaanuu dagafaa finfinneetti bilbilee dubbise
kanan andersaanii godhuu danda'utti afrikaa keessatti kan uumame afrikaawii ta'uusaa argisiisa jedhee tayyaada direct translation isaaniis hin arganne ammaati garuu haa ta'u malee akkanatti kan laalu asoosiyeeshiniin keenyas awannoo tokko miseensa isaatii waan baay'ee oggaa dhufan nu bira dhufan karaa keenyanii kan dhufanii kana durellee har'abichaa odoon taane bara dabrellee bara oggaa lamaan barana nu biratti kawwannoo jedhanii akkaawuntiingii keenyan fayyadaman oggaa dhufan dhufanii oredii karaa keenyanii kan seenanii baranallee gara biyya biraatitti akka godhamu jedhanii yaanna adda addaa kenname ture asoosiyeeshiniin keenya karaa kanarratti mormee akka nu biratti ta'uu danda'u bootaa kana nuyi kan qopheessus nuyi kan jedhu xiqqoo mormaa wayiti argame isa irratti yaa'u vootiidhaan biyya keenya keessatti akka qophaa'u godhame.
Yoom hojii jalqaba origin afrikaan kun
biyya keenya keessatti erga qophaa'uu qabe baranni gizee lama oggaa lamaan baranaa qophaa'ee jira biyya keenya keessatti.
Akkuma beennu agarsiisa guyyaa sadiiti dhaabbileen gargaraa itti dhufanii warri jirbii hodhuu yookaan ammoo jirbii foo'uu yookaan ammoo jirbii oomishu warri uffata yookaan ammoo wayyaa gargaraa warshaa gargaraa walitti dhufaniitiin ka addunyaallee walitti dhufanii addunyaa cufattuu iyyuu asitti walitti dhufuu danda'ee jechuu dandeenya. Mee maal fakkaatti qophiin yookaan agarsiisi guyyaa sadeeni kunin.
Wanni nu yaadne waan guddaa irratti. Investimentii biyya keenyaa promootii godhuudha. Isumarratti seektarii kanarra jiru teeknoolojiin bakka ga'e warri teeknoolojiidhaan guddinaan humna qabu dhufanii waan tokko tokko waan irraa maaruu dandeenyu maashinoota isaan qaban kana istaandardii isaanii ilaalle asumaanis investimentii biyya keenyaa promootii godhuudha. Istaandardii qabna istaandardii sanirra jaajjinee. Diinagdee biyya keenyaa guddisuu irratti investimentii promootii godhuudha. Isa irratti kan hundaa'e karaa kanaan biyya adda addaa akkuma ati duratti jette biyyi baay'een seektarii ka teeknoolojii seektarii kanarra jiru fudhatanii karaa teeknoolojiin ga'illee karaa kanaa karaa hojjaa kanaatiin illee bakka irra jiran argisiisanii deemamaa ture kalee sarras. Already exhibition keessa seenii ilaalee jiraanii seenaa detail nama adda addaa haasofsiisee jira kan laalan baheessa biyya kanatti hinda'uun gara fuulduraa warri seektarii kanarratti teeknoolojii adda addaa dhiyeessan biiroo asitti bannuudha disaayidii goone jedhaniitti nutti maa jiru kana laale kana.
Akkana jechuun amma warra jirbii jira warra huccuu yookaan immoo wayaa jira maashinii gargara warra dhiyeessee jira amma Ameerikaan keessa jirti Eeshiyaa lafa hedduu keessa jira mee fuula laalaaltan keessa fakkeenyaaf Itoophiyaan maal dhiyeeffatte Ameerikaan maal dhiyeeffatte Keenyaan maal dhiyeeffatte yookaan Burundi Rwanda lafti akkanaa tuniin biyyoota hedduun.
Itoophiyaa keessaa kafana adda addaa akkatti hojjetame uffata adda addaa dhiyeessinee jirra inni. Already standardii kan eege zamana kana keessatti dhiyeessinee jirra karaa keenyanii karaa alaatiin barri baay'een uffatallee kan fudhatanii dhufan jiru garuu teeknoolojii irratti kan waan biyya keenya keessatti teeknoolojii kana argisiisudha biyya adda addaatii kan dhufanii hindiin dhufee jira chaayinaan jira warrumt ollaallee. Amma lamsaalee kafana irratti dhufaniyaan dhufan keeniyaanonni jiru na bakka baay'eedhaayi kan dhufaa Ameerikaadha illee maashinoota adda addaa kan dhufe argee jira.
Kawayaan hojjetan maashinii kun kawayaan hojjetan immoo maashina akkamiiti?
kafana rattan hojjetu isarratti am latest yone machine tokko ya America ti kan fejedani inni already la lecture demand dis gara fundratti amargachu danda unatti fakkata film screening kuni gudda charger biye kenye kisetti wan addati namni barbaade jira inni already demand din argatu yede la kara kara satin kana fakkata ka kara kenye na tsara kan akan observe godet
kana mu waya fay mana fida kana mu machine waya no ojjatan fida kana mu waya ada fida namu technology fi gamuma jirunu wan akka fidata maali rabaratta jechuun kun Ethiopia bu'a maali fide dinagde guddisu danda aada sin ke jirtu guddisu danda nami ummati dabbile kan dufan male ummati maali raargata yo baldisne yo laallu
anuma kootu man sale fu de eto don sittime ani amma karadir ufadir git kooti babal isano jecha jira babal isa ratti wanna qopaw mana farnishum kuma fiten mashini bittad afan already adinya ratti bakka tokko tokko barbaada jira warra maashini oomishu mo jarri kun harra hundi isaanii tu Ethiopia keessatti wallaagaanii jiru dorgomsiisuudha carraa argadheen ture laaluudha carraan argadhee manufaakcherroota isaan irraa maashinoota san sapplaayi goruudha walii galle karaa kooti odoomoo erguun deemne adi sabaa dhufanii isa argachuun ana carraadha karaa kooti karaa akka uffatitti maala ofii kooti jechuudha akka biyyaattis hunduu immoo intereestii kanaa kan qabu fayyadamuun danda'a karaa biraatinis uffanni tokko tokko leetestii kan ta'e hodhaarratti dizaayinii isaatirraa naa kwaalitii keetirratti akka intuuvii godhuudha sappoortiis godhu in argamaa mala lamsaalee tokko biyya israa'eliiti feedhanii hoggaan argu wannuma nu hojjannu dur kootiidha misaaleedhaan asittima kini teeknolojiin isaan itti fayyadaman kwaalitiin isaan itti fayyadaman hoggaa argitu namni profeshinii kanarra jiru isarraa koppii godhee hojii akkasii biyya ofii keessatti applaayi godhuudha carraa dheedheen laalaani karaa akka baalamayaa tokkootitti jechuudha.
Akkuma beeknu wayaa qabaachuuf uffata hojjechuuf ammoo kafaan yookaan ammoo huccuu hojjechuufi jirbii hedduu barbaachisa jirbii jiraachuu waan tokko mee Itoophiyaan gam jirbiitiin Afrikaa keessa maal fakkaatti oomishii jirbii hagam guddachaa deemuu jirbii keessatti.
Karaa kanarratti jirbii lafti keenya kootan pilaanteeshinii keessaa lafa gara akka qabnu oredii qorannoon jiru hin argisiisa. Gaheenyaan eksplootii goonee of danda'a irratti ganaadha hin beekna. Akka rakkinaatti fudhannee gini naannoo kanarratti hojjaa adda addaa hojjetamaa akka jiru nan beeka. Maalii seektorii naannoo irratti hojjetu chaalenjii waan godhu keessaa tokko kana. Already oomisha irratti amma rakkinni jiru beekame rakkinni fudhatame rakkina kana soolishinii maalii uumuu danda'uutu nurra jira akka diyyaatittis kan jedhu mangistiini fi seektoroonni keenya gizee hunda wajjin haasofnaa amma deemichi jiru garuu gaariidha jettee fudhachuu hin dandeessa.
Afrikaa keessa biyyiti jirbii hedduu qabaachuun beekamtu.
Afrikaa keessaa kan nama infoorreeshinii adda addaa qabutti Sudaaniin gaarii darii akkuma bakka gaarii jirtu nageenya. Oredii kooteenii qabu yan jedhanii hoggaa wannoo jennu karaa biraallee ergan lallaalee tureera amma hundumaa walqinxeessota sitti muudha. Marrajaa siilaadhuudha siilaachuudha xinnoonatti ulfaata karaa keenyan garuu akka seektarii kanaarra hojjeturra akkamitti oomishnaa akkamitti of dandeenyaa kan jedhu. Kanarratti addaan odoon cinne hojiirra jirra amma akka rakkinaatti ilaallee gara fuulduraa akkamitti hiiknaa kan jedhu hojjetamaa jira. Lafa baqii akka qabnu hin beekama.
Warra dorgommitan keessa seenu yookaan ammoo agarsiisa keenya keessa dhufeetiin dorgom keessa yookaan ammoo qabeenya ofii agarsiifate yookaan ammoo faaya ofii agarsiifate keessa idgat gaarmenti. Maal hojjetanii?
Tokko yuunifoormiidhaan hojjetu yuunifoormii jennu miniteerii yuunifoormii. Employees uniformii kan hojjennu isaan immoo casual kan jennu surrii fi shamizii hojjechaa jirra. Local market keessatti sheeriin keenya guddaadha. Graduation gwaanii biyya kanatti dirjiitii keenya kan calqabee ammallee kollejoota adda addaati. Dirjiitiin keenya sheerii guddaa fudhatee oomishaa jira. Yaa'u alatti erguufi kun kaayyoon keenyaam. Sarraatanyaa 200 olii kan fudhatu babal'inni ammaa kuni akana kan jirru amma
aha qarwom jabanaati no kanammo waya moder no kanammo qarwom mal huwa yesuf yatan
amma babal ina wajjacha jirra fin e almost kaji alama fi kensat mulu la mulu o karawndano jin calqamna ittifufe moyu amma ka saratnya durkam wajina ka saratnya ibbasaditi ittifufe moyu komponenti nisa gudda kan tay already isas calqamne jirra mannis wajjatamu calqabe jirra oggashan kisa tinfin na kan jeno me already komponeshin nisa gara milioniti pauliti isa akana kanar hoji jirra gara fundraim babal ifne gaba alatis lala jirra branch waya adatis qamna magaba adunya rat isuma label isa jirra
waya ada wormo
qabda qamna sas qamna waya ada waya na ada jira bahalawi lips qamisi wonna adada scarvi kana gara fundura ndawum amma wanno naturally 100% cotton igonet amma wanna adada fidanitti makan to konjira isa kisa avoidi gone naturally namni wan adada tinakkat fayedemu dendo amma mat culturally ka namni surre sitaje tabari kanjedemu surre fi kitaw fatad bartoni kamisi fatu isa ala dijama shamizi kana kana gone akatto mishamu bakashmanani to mishamu natural umma kabicha kan ta egone objeta yade qamna kanarat gize tinno gize qababa tibet murtesna namne tfeni dra want ko argachu ndanda shiro meda kutja kamija kafana abisha bakit gurguru be kamada kanan jeda karamta kotin nes nengalati fat
abobranu nda ba irget garment yedanika warsha waya kesa dubisu jira barra kore origin africa competition keso kana mo agar sisa sun kesa qod qabatan kesa to nam tokko
echi echi galato ma nagat
dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan cimna sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaanuu barreessaa nu bilbila imeeliin keenya horn@voanews.com jedha feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nu hira telefoonni keenya tolaa immoo 2225 9942 extensionii 13 jechuun dagatina.
Kanatti ansine ibsa gulaala kan imammat United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Onkoloolessa 12 bara 2015 angawonni waraanaa United States tattaaffii kaameeruuniif biyyoonni kabroon naannoo dhooqa laga Chaad Boko Haraamitti duuluuf geggeessan deggeruuf jecha kaameeruunitti bobba'anii jiran. Waliigalteef deggersa mootummaa kaameeruuniin kan ta'e bobbaafamuun angawootaa kun Boko Haraamitti duuluuf deggersa United States michoota sheekan Afrikaa gama basaasa qorannaaf to'annoo Boko Haraamitti akka duulan gargaaru lakkoofsi angawoota waraanaa United States kaameeruunitti akka duulaniif yaadame tilmaamaan 300. Deggersi kunis michoonni Afrikaa daangaa isaanii Boko Haraamirraa akka eegan gargaara. Odeeffannoon xayyaara meeshaa waraanaa of keessaan qabaanneen hordofamuun walitti qabamu duula naannoo sanaa keessaa kashoror keessummaa irratti geggeeffamu deggera. Angawoonni bobbaafaman kun jedhan ministeerri sabaa himaa White House Josh Ernest qaama tattaaffii bal'aa kan naannoo sanaa Boko Haraamiif gareeleen finxaaleeyyii Afrikaa dhihaa keessaa akka hin facaane dhaabsisuuti. Waggaa kan innaa pirezidaantii Baraak Obaamaan Afrikaatti imalan biyyoonni Afrikaa balaa Boko Haraam dhaqqabsiisu dhaabsisuun hagam barbaachisaa akka ta'e dubbachuu isaanii Ernest tuqanii United States kan isheen gochuu yaaltes dandeettii addaa waraanni Ameerikaa qabuun tattaaffii naannoo sana keessatti godhamu deggeruudhaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 tti meter bandi 19 yookaan kilohertzii 15630 irratti, meter bandi 22 yookaan kilohertzii 13870 irratti, akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertzii 12040 12080 12140 irratti wixataan gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu irratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.